waliponambia
twende,
nalifurahia waliponambia
twende,
twende katika nyumba mwa Bwana, huko ndiko kuna amani, huko ndiko kuna furaha, amani, upendo, tumaini, baraka kibao chungu zima, mafanikio, success. Try me, I'll never let you down,
never.
I'll fight for you, protect you, answer you, bless you. I'm a provider, why worry? Never give up. I'm for you, I love you. Come to me.
Asema Bwana. Joni kwangu mnaona nimeona mizigo mizito. Nami nitawapumzisha.
Eka na kusumbuka. Umami ya kuyanza.
Never be shaken. Never.
Come to me, my child.
Come
to me, try me. I'll never let you down. Fight for you, protect you, answer you, bless you. I'm a provider. Why worry?
Never give up.
I'm for you. I love you.
Anasema natupenda sana. Usilie mwanangu. Njoo kwangu nitakupumzisha. Usiwe na shaka na jambo lolote. Maana mimi ni Mungu wa yatima. Mungu wa wajane. Njoni kwangu nitakupumzisha. Ya, usibebe mizigo mizito. Ili ambayo utaweza.
Sumbuka.
Asema Bwana.
Na mizigo mizito tawapumzisha.
Yeteni kwake.
Yani chemi.